نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مونغا ما شيزو لويزي كما كاتو غامبلا ناسو مكاني زا مصحابة رضي الله عنهم كل ما يجزك قواه شكون دي شاو بانتو ميجي صلى الله عليه وسلم كما سميني أما موكو ندلا صلى الله سبحانه وتعالى ndi zina ndi zina zimene anthu amenewa nyenyezi zathu zimenezi zinkachita pofuna kumusangalatsa Allah subhanahu wa ta'ala ndi mtumiki wake. Kani anthu yalelo tikambirana za chikondi cha sahaba wina pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Nkani dzina la sahaba silinachulidwe iyani. Nkani dzina la sahaba silinachulidwe iyani. Komano chimene tufuna ifeyo ndi chimene iyeyi adachita chimene chinga tipanseswe ifeyo punzilo anthu amene tinabwera pambuyo ndiye sahaba wina adabwera kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi kufunsa kunena kuti wamthenga wa Allah kodi kiyama idzafika liti. Ndi funso limene munthu wina aliyense amakhala nalo amalilingalira manso aliyense amene wakhalapo amatha kumadzifunsa nena kuti kodi kwenikweni kiyama idzafika liti, kiyama idzafika liti. Ndiye sahaba ameneyi na Yesu funso limene lidamufika ndipo adali ndi mwayi unena kuti nthawi imene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adali ali pafupi adali mamaso pake ndiye mwachidule anangopita kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi kukafunsa kuti ayi ineyo ndisamangozunguzika mutu ndisamangovutika mumtima iyani koma ndipite ndikamfunse mtumiki wathu Muhammad madaiso ndi ndendeli za Allah zipite kwa iye. Ndiye adafunsa funso omufunsa mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndiko onthenga wala kuti kiyama idzafika liti. Timve kuti kodi mtumiki sallallahu alaihi wasallam yankho lake lidali lotani. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam poyankha adagwiritsanso ntchito funso pomufunsa sahabayi ndipo funso linali lonena kuti kodi wayikonzekera bwanji, wayikonzekera bwanji kiyamayo. Ili ndi funso limenenso inu ndine wina aliyenseyo amene ali islam afunika adzidzifunsa sikuti kodi ineyo kiyama tsiku la chiweluzo ndalikonzekera bwanji, tsiku lomwe lilalanga ndalikonzekera bwanji. Ndiye sahaba ujatu poyankha adayankha unena kuti onthenga wa Allah sindikudzitenga kuti ndili ndi swala somu kapena sadaka zochuluka mukuyankhula kwina onthenga wa Allah ndi maswali kasanu pa tsiku somu ndi masala komanso sadakaso ndikupeleka ndimapeleka ndikachipeza ndikakhala nacho china chake basi ndimapeleka sadaka munjira ya Allahu subhanahu wataala ndiofuna musangalasa Allahu subhanahu wataala. Ndiye zimenezi zingakhale ndimachita sindikuzikweza kuti ndimapanga zimenezi iyayi komano chachikulu ndichonena kuti ndimankonda Allahu subhanahu wataala komanso mthenga wake mtumiki wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenaka mtumiki sallallahu alaihi wasallam pomuyankha munthu uyu adamuuza unena kuti almaru ma man ahabba, mtu ndi udzakhala tsiku la chiweluzo pa tsiku lomaliza pa tsiku la chiweluzo udzakhala limodzi ndi amene umamukonda. Muhadithi ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam ina imene talongosola taolenga chalabu chake chichonena kuti almaru ma man ahabba, munthu una aliyense adzakhala ndi wokondedwa wake pa tsiku la chiweluzo. Ndiye ngati tingamukonde Allah subhanahu wataala ndi mtumiki wake wallahi ndiyeti pa tsiku la chiweluzo tikawapeza komano chikondi cha chikondi chowasonyeza chosonyeza nati timakonda Allah subhanahu wataala ndiko kutsatira mafaraidhu malamulo onse amene Allah subhanahu wataala anatipasa komanso kumukonda mtumiki sallallahu alaihi wasalama kulipa kutsatira chiphunziso cha mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasalama pa china chilichonse chimene tingachite. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu akulongosola nati palibe chida wakondoletsa masahaba radhiyallahu anhum kuposa mawu amenewa sonyeza kuti ansala imene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adani naye komanso mawu amene nasalaso imene auyu sahaba amene adapeleka adamuza mtumiki sallallahu alaihi wasallam hidi wina aliyense amene anali pamenepo mawamenewa na musangalasa ndibo wina lesa da kundwila nge na feso tufuni gaso tiendetso chimozi mozi tizize fusa fuso limozi limeneli kuti kodi kodi kiyama ndaiko nsekela bwanji ndishani chimene ndachita kwa lelo ndishani chimene ndachita munthawi ino chimene shinga musangalasa Allah subhanahu wa ta'ala chimene ndinga kaonese kwa Allah subhanahu wa ta'ala.